24/7 around the world, non-stop in the station with the best music.
Ngubani odlala ingoma zodumo.
Best music.
We are Inkunjane FM 100.5 megahertz.
We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.
Matota, Amishi, Amanda Manka, Indawo yam, brand new guys, I neno sisu ne voice guys, kula kamnandi, mkulu wako yathandeka, ne voice yamnandi, uko ne mkabene, foto sabela ngaye, akumbile single yake, Indawo yam, seko na Amishi, molo sisu, kunjani namhlanje?
Nkosi, kunjani?
Siphilile, nkosi, uzonentle self, uthethe nawe namhlanje?
Ndiyavuya
nam ukuba nani namhlanje, ndiyabulela kakhulu. Oko kusile ndiyaqala uva ivoyisi emnandi kangako. Oko ndiva ivoyisi ezifana nale yam. Nkosi mani. Amishi, mhlawumbi xa ugqiba ukusibulisela kubaphulaphuli, ungabe sosibuyisele emva kancinci abantu bayamthanda Amanda Mankai kakhulu. Kodwa ke abanye abamazi, abanye abantu ngowase-Eastern Cape, abanye ngowase-Kapa. Kubani uAmishi uma ugqiba usibulisele nje kubaphulaphuli?
Mandithathe eli thuba ndibulise kubaphulaphuli bonke. Ndiyabulisa nesestudio. Amanda yintombazana ezalwa eMaclear. Inqanqarhu apha Eastern Cape. So ndikhulele khona. Yonke into yam ndiyenze khona, ndafunda khona. Nomculo ndiwuqale khona.
Ndingumntu
onepassion kakhulu. Ndingumntu onedrive apha ebomini.
Yeah.
So nguAmanda lowo.
Xa uthetha ngeMaclear uthetha neFanette Mankai, kuthi qatha unathi naye simthandayo. Yibrother yakho nathi?
Unathi
ndisemveni kwakhe. Ininzi italente kuloo family, ya?
Kakhulu.
Abesi, ungena kwakho kwi-industry, ndive inkosi azane nevoyisi ecwengileyo enomculo omnandi. Ithe gqiphi le nto ngoku apha kuwe emculweni because kaloku nebesazi unathi?
Umculo yinto esikhula ngayo phaa ekhaya. Ndithe ndizalwa mna ndazalwa kukho abaculayo, even umama ozala umamam. So into esikhula ngayo, even i-sister yam eyaswelekayo.
Okay.
Into nje esikhula ngayo, and then ndithe ke xa ndikhulayo nam ndazazi uba ndiyakuthanda ukucula. Ndine-4 years and then ndaqala ke school, ndajoyina ke ii-groups ezi-local, ndalandela ke ikhono lam lomculo ngoba ndingene kwi-talent search yayikhona ngelo xesha 2011. Yayisenziwa ngumasipala kakuthiwa yi-Dead Dream Talent Search. Kulapho ke ndawina khona, ndaqala ke ucula professionally 2015. Yes, ndandikunye nobrother wam ke kuloo competition leyo, i-talent search leyo. So i-career yethu iqale apho.
Iphumdla kakhulu. Ndizama ukuqonda ke Amishi kweminye imizwe ukuthi xa usithi hamba jonga ndifuna ucula mna kuthiwa hayi suka hawusucula wena. Nina nikhuthaza ngubani ngengowapha efemelini mhlawumbi?
Umama wayene-understanding yoba singabantu abatalented kakhulu, abantwana bakhe bonke yabo sonke, and ke wayengumntu osikhuthaza into yoba ngaba sifunde but at the same time silandele iziphiwo zethu. Umntu wayesikhuthalele kakhulu kunedibene neziphiwo zethu kwisport nasemculweni, yonke into ne-art nje phakathi. Umntu wayesikhuthaza.
Uba ndiyakhumbula Amishi, ndilungise xa ndiphazama, ngo-2016 kwi-SATMA Awards yaphumelela ke wena phofu ke I think ithi ingoma esithi intonga uba ndiphazami kwi-Best Afro Soul. Wava njani ukuthi gqi sowuphumelela mhlawumbi xa nofika kwi-industry kodwa sowuza nale mbasa Amishi?
Yho, yabonisa ukwamkeleka ebantwini loo nto yayandenza ndathobeka ngakumbi nangakumbi, because kaloku xa usiza ebantwini nento awuyazi uba ngaba iza kwamkelwa kanjani na. Yayibonisa into yoba ngaba abantu bandamkele and bayayithanda le nto ndiyenzayo. siyanika umdla kakhulu ukuba ngaba ndiqhubeke nokuba ndibe khona namhlanje sisizathu sokuba ndisasekhona namhlanje
Kweni kuphela imizuzu emva kwentsimbi yesivuzo xa seyiqukumbela sina naye intombenhle kakhulu yalapha empumagolo no uAmanda Mangayi khona apha emncabeni njengoba usivake empulapula amithi masithethe ngale single yakho indawo yami kwiinkomo zakho ezinye ubuzikhuphileyo zimnandi kodwa into ngayami aphofuke indawo yami ncebe yenza kakhulu le ngoma iphume nini amithi kwaye usebenze nobani
le ngoma iphuma apha kuJulayi ndisebenze no Tsepo Mloyi as a producer noFundile Dlamini ngaba bebe producer ingoma le ndibhale ingoma le ndibhale 2021 after ndiluze iparents zam because ibinisenzeka ngexesha le-COVID abantu baluza abazali okanye zehlobo zabo abanye balahlekelwa zii-businesses zabo yonke into so nam ke ndinaphuma nale ngoma ethi indawo yam because umama wethu kuthi ibingumntu oyintsika ekhaya sijonge kuye in terms of spirituality icala le-spirituality umntu besikhusela emthandazweni uyabona nokusikhulisa ngendlela zonke so ukulahlekelwa kwakhe abangathi nje andazi but ndakhumbula into yoba ngaba hayi kanene umama umntu into esifundise yona nguThixo oyena mntu usikhuseleyo oyintsika yomntu ebomini nguThixo so hence ndisithi ndinendawo yam imeseji ke kuloo nto leyo ndithi umntu wonke unayo indawo yakhe ngokuqinisekileyo abanye ingayi-education indawo yakhe azimela kuyo omnye ingangumsebenzi wakhe omnye ingasisipawusi sakhe kodwa ke into ebalulekileyo into yoba iba nayo indawo yakho nawe ozimela kuyo
ndithanda enye into apha kuwe amish ustrongo sisomelele ndiyayiqonda into yoba ulahlekelwa ngumzali esesekhona kuwe ube sokhupha ingoma iqomba amani zithembile kwaye nyhani nyhani ikhona nendawo yam sabulela mani enkosi kufuna igezi ezinjalo mani iimbokoto ezinjalo ye
Enkosi
bani. Mhlawumbe xa ndizophinde ndibuye kakhulu kwindawo yam xa ungena estudio amish kuba usithi uzibhalele kwale ngoma xa ungena uzobhala ingoma into nefikayo kuwe ubhala ngento oyibonayo beyenzeka uyinqanda okanye ngento kuyakwehlela yonke loo nto leyo ndimamela umyalezo okho kwiingoma zakho zonke nangaphandle kwindawo yam le
ubomi bethu benziwa zizinto esithi go through zona nendlela esiresponda ngazo kuzo ezo zinto ezo so ukubhala ingoma kum kufana nokuphefumla ingoma into yenzeka i-hour ne-hour kudiphendi into yoba ngaba ndizinika ixesha elingakanani mna kuloo ngoma ukuze ndikwazi ukutyatyadula uya-understand ayonto endithi yenzeka ngoba kwenzeke isiganeko esithile namhlanje ewe loo nto le iyenzeka but ingoma kum into endiyenza every day almost every day but ke ngoku ndizinika ixesha kuloo nto iyathi yabamba intliziyo yam ngelo xesha uba ngaba yipeyin iyabamba intliziyo yam and then ndizawubhala ngaloo nto leyo uba yinto enikisa umdla kwicommunity ngelo xesha ndizawubhala ngaloo nto leyo
Xa sikhulula amish indawo yam le ifumaneka phi abantu bayifuna le ngoma kakhulu besiva phufuma iyalezo nawo abawuvayo kule ngoma ndiyivayo nam
abantu bangayidownload ingoma iyafumaneka kuzo zonke ii-digital platforms iyafumaneka and ndingathanda into yoba abantu bandifollowe kwipheji yam kufacebook uAmanda Mangayi nakwi-instagram Amanda _ Mangayi nakwitwitter ukwenzela uba bazi ngayo yonke incombolo edibene nam nange-performances zam around i-eastern cape ngelo xesha ndisaselapha ndingathanda uba bandilandele bazi yonke into
kodwa
ingoma iyafumaneka
Abese noko man lixesha ngoku angathi kuvulwe yonke into ibikade ikhanti ivaliwe kaloku yazi South Africa injani ingathi ngoku sinto zivuliwe apha ne-gigs izawulahla sawugilana ngezifuba apha kwe-gig kwe-CC ndiyafuna ndithi umculo wakho amis umnandi kakhulu mhlawumbi ii-fans zakho uzithembisa ntoni le minyaka ezaphi because abanye bathi bum abantu abethe ngengomeni sobagqiba ucwaka ubathembisa ntoni abantu amis
ndibathembisa into yoba uAmandubuyile kakhulu ngoku and ke ndizimisele ukusebenza nee-artist ezininzi andizuhamba ndedwa ndizawusebenza nabantu abafana noBerita uSinova oBigzulu oAmanda Black nezinye ke ii-artist
Wow.
Uzosebenzisana. Imiyenzi into abantu mabayilindele ku Amanda. And ke nomjengokuba besendishile into babanilandele kumakhasi onxibelelwano ukuze bazi yonkile nokuba ndizabe ndiperforma phi. Ngenye imini ndisenokuba kwidolophu yakhe umntu. So uba ngaba umntu ungumlandeli wam ndingathanda nyhani into yoba andilandele kuFacebook nakwezinye ke ii-pages zam ukwenzela uba ayazi because ndiyathora around i-Eastern Cape.
Amesi siyabulela nkosazi nenhle ngexesha lakho uncokola nathi nala single yakho imnandi kangaka. Siyabulela nkosi kakhulu ke sizwabe.
Siyabulela kakhulu bhuti wam, namndibe nexesha elimnandi.
Nkosi, nkosazana enhle Amanda Mankayo. Amesi sincoko nayo mphulaphula ivuyele ke lenziwakazi izalwa apha eMpuma Koloni apha emaclear ungawusukama ngovaccine abe Flagstaff udlule emagushini udlule phakade ubama uright tata ubama ngqoyi kokusethe udlule esitavile uthi madadela uthi mamfletha uthi yoku ufike emaclear uthi ufuna nomntana ufuna yena
nomkangaka
njongaba ngoku andiboni kwaring yes
ande
ya
kule sesidikide kakuhle of air bangayiva abantu abaningi
ndandizamela abantu abastrong
hayi mzami wabantu
ndinikhupha emvela ndalibalisela of air guys yinto endimonile libalisela guys ya kukhona umfana okuyileyo ecaweni kwayizo ya uyi uwaphe down
I wonder akekho na
ulapha emsebenzini
yo
ngaze icacisa
eyakholo la uwile izolo
ngubani odlala ingoma zodumo we are inkonjane FM 100.5 megahertz